ekwenu kwakukulalela abaphimbo oMiriam Makeba, Brenda Fassie, Hugh Masikela eZimbabwe bakhala inyembezi Oliver Mtukudzi Culinaria eSouth Africa kwakugobhoza igazi kufabadu u-Enoch Sontonga waqopha i-national anthem ethi Nkosi Sikelela i-Africa izwa imithandazo yethu babefile abantu abaye bedukile nanamhlanje khona abangatholakalanga umculo wakithi wasinikeza ithemba nesibindi sokuba noma kunje ngolunye usuku kuzokhanya nomnotho yophathwa abantu bebali elinsundu nakubi.